Yeah, you know.
Black Market Records.
Saru. Mod.
Magnus.
Akikuita my dear, akupe mabia. It's a lie, come here. Unamhurumia. It's a lie, tell my dear. Na unamsikia. It's a lie, tell me.
Talk to the in your phone, and you thought that I don't know what you're doing. Oh, you wanna talk? Okay, let's talk. Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kote kando kila pahali kachurabu. What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it hard to be me. Lately I've been thinking about leaving. Cause I know you're cheating. Is it her, is it me, is it them? Basi boy, ungesema mapema. Is I love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? Ati she's just a friend. Unadhani nilizalwa. Is I love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda?
Kujua undo mtindo. Natoka jiji na pele kwa divipingo. Road trip safi na mimi ndo utingo. Miguju ya dashboard, mkono kwenye fimbo. Cheki chombo, kiko chondro. Pali akipak tumi na mpaki onjo. Kafika mali ngome kagoma kidogo. Kwenda kufinya play na una text ya msondro. Uko wapi baby, mini kwa bedi. Lafu pale chini ya metuma picha za jegi. Tick tak, moyo karibu ni dedi. Simama ni shuke usini sambazia ukedi. Wanaume siku hizi. Na mparagwe na tafuta maindi. Punguza drama uwe nyesho vipindi. Saya ni shtu kinyembe uko na bibi.
Story, kwanza hii ni ngori. Alini show ajai kutana ya before. Day one alini pado. Told me that you love me so. Kumbe unaficha you are keeping on the low. Oh, oh, Baba nani, you lie to me. Tell me why utajenga family ukiwa na mwingine. Lying to me, jamani, unabidi. Tell me why unatucheza na mi. Si aki man can lie. It's a lie, come here. Unamhurumia. It's a lie, tell my dear.